ukhokhe phansi inkonzi emntwayethu. Banohlala leyo ndiqabe abenzi ndawani fok sebenzike la ngiswane nenkabi mendlali. Sekuphuma inkunzi emathuleni inkabi manje indlela kude ngiswile ngalushuni inkinga manje mina ngiswela kude ngiswile ngobrenudi kushuthi rap siya kude singaya kude kuze kuse phela thina sidela kugijima makufika thina kokusinda makudena mina ngerap ngikhiphikeza khihle isililo makufika mina mangitsheli ngamaflozi phela wena usuyimpompu nokugeleza ungastophi wenze irap ibona umshoko irap siserenki ngo-16 usuyinkosi mani inkosi mani. Othethelela ngibona iPokemon nalikhehla selisigila liqhuba irap ungesagili nomkhaba wena hambo jim neqaba manje seliyadisa bengithi umfulo ungashi sengiyabona wayungashi irap usuyibulele ngicela ukubuza wayungafa nokuduma kuyamdumisa understand a father Christmas nengane ziyajabula kodwa inkabi babishimani khumbuze ngibeka inkomo yena enibulalane kushameni yamen uphathe isiginci sakho wena ifekele wake wezwa kuphi ukuthi irap inama-language thina singaphakathi sacela meleleni esangweni elange. Ah, come on, mfethu, drop a beat manje, mfethu, why manje?
Kanti ungasho ngathi 16 ini.
Akanjani, mfethu, angingcono ungineze noma i-freestyle-ke, mfethu, ngivele ngiqedeke, mfethu. Good ngale mali eningi, good mabe ngebaningi, cool babe zama zifi, ngilambe ngidla umhlanganiso. Ulale emahotela ekhaya kanti ufika nini? NakaZulu wabadida ngoba usuyidume. NaseDumbe basakudinga khozwa ntshontshi isithele. Phelele emoyeni ngathi gringa babe efonini. Zogcwala ngesithukuzini usazi usifila nasefomini. Ngakubona le morali utshontshi inyama emakhonini. Sungena neJamani kodwa umuntu ungamthembi. Wepapa peni ngevoicemail sibuza intaba kaDubai. Nongizi wayeqhoma nje indaba yakhe ifile. Kodwa nawe kudala nje umncenga kufaka entweni. Woza la ngikufaka entweni njengekhipha ekuseni. Khuluma ngeranjosi ngoba usuneteksi. Amagaraji ayi-empty shayijike sentini. Uvuke nge-M3 bheka ibhenki le-empty.